ni kwa kupendeza wagusi eh. Umetoka chicha kinambia taji na hewa la kama umewai wastaki kesi eh. Naomba tupicha ni posti nkutagi Jamila. Kiuno ni shanga, manjo livo noga, macho ya kikombe kananguka. Takulinda na panga, minguvu sinaga, mambo ya bengi tumachera vuka. Sanga hapa mjini mwenzi ndo namalizia nimeanza jipanga panga nina chumba kitanda na pazia wala kakupa ilo ilo sexy body na nyongeza ya tabia useme atwi vilo ilo patia gadi ulo na shushwa na moja bia baby you love me afundo mwanzo ninaona nana umeiteka kili. Mnyonge mi, she's the boy, follow me, follow, mnyonge mi, she's the boy, follow.